Sasa love drives me insane. Hadi ninalia sababu ya pain. Inafanya kila kitu ili ku maintain relationship yet lana lose again. Kama kukwambia ni kwambie mara ngapi, vile nakupenda na kupenda hadi basi. Inafanya kila kitu ili uwe happy. Vinono unachukua mina chindi ya makapi. Hivi ni umbali au the boy next door. Akusasi na mali ndio unumize raw. Friend wako alinambia nikikucheki kwa phone, upokea unayangalia na kipokea unaongea. Huku nanizomea hivi unafeel happy vile unanitendea. Wadi uone naongea peke yangu njiani nikitembea. Nikisema mi enyu isobo unacheka. Sani bake uniondoke roho inateseka. Kujua ukweli ndo umeniweka mateka. Sina nguvu nachosema nafuata. I do whatever it takes ili usiondoke. Unanipa heartbreak still kuwa za muda wote. I've tried to be strong but it kills me inside. Don't take so long or till I get tired. Tell me the truth if I'm already fired. What's up?
Kwa lugha gani ichi everything be alright? Niseme kwa lugha gani ichi everything be alright? Alright, everything alright. Alright, bila letu lidumu milele.
Mwenye magari mi sina, wenye majumba ya kifari mi hata kionja sina. Unamtaka famous mikitaji na sina, na moyo wa kupenda roho ya kujituma. Time itakuja nitakuwa mwenye mjengo gari na jina. Mali zitakuja au zitaisha. Only true love inatunganisha daima. Unasema unanipenda pia vile una act na ogopa. Sometimes I believe sometimes nesu nanchora. Nikachora tatua jina lako, profile picha zangu zikawa picha yako. Zile love song nikadedicate kwako. Nothing wrong, ninaomba msama wako ili tu kuridhisha hiyo nafsi yako. Still you don't care kama na care juu yako. Nataka kuongea, don't care unaendelea na mambo yako. You know it's not fair kumiza nafsi ya mwenzako, hata kama you don't fear kunikosa kwenye life yako.
Kwa lugha gani ichi everything be alright? Niseme kwa lugha gani ichi everything be alright? Alright, everything alright. Alright, bila letu lidumu milele.
King in Wax Asir Machete,
moyo unaopa mashaka.
Say Machete,
ah,
Asiri, Asiri.